Thank you for that powerful and inspiring anthem.
At the
conclusion of Elder Ballard's remarks,
Koku fainga maali e eni ke whawhiloa ki atu e tō tālea e pōni. Nei whaelei a Elta M. Russell Ballard i Salt Lake City, Utah, i ahawalu o hukatopa tā hiwa ua walu ki a Melvin Armour, Geraldine Smith Ballard. Nā ne ako i University of Utah o whiloa ki ai pe a maali mo Barbara Bowen i a tempale Salt Lake i ahawalu o ākosi tā hiwa ni mataha. E ne kei tala vau ne ngau whawhai whekau ki Englani, o ne hoko ai kua tokoni e kau palestensi wha misiona. Nei tō uaha ne hoko kua bisope. E tahea fitu whaana ne hoko kua palestini o Canada Toronto Mission. Koe feitu eni ne fuafua whiloa ki ai mo Elta Ballard. Nā ne hoko kua palestini wha misiona. Pea whaafehui mai e kakai pene whewe a ne hoko kua palestini wha misiona. O kō talange kia te kinau tōl o kō mau ai ngota tau kia teia o hange koia o kunau mau ki e nau Palestinian Foreign Missiona. Ko a tōa tahale leia. Nā ne ofa moloto veke veke ki ngā ue whakawhai whekau. Lorotonga ene kei hoko koe Palestinian Foreign Missiona ne uiu ia ki e kolom urake o kauwhit ngonfulu i e peleri o tahiva whidono. Nā ne hoko ki mui ange ko hame mipa kau Palestinian si o kauwhit ngonfulu. I o katopa tahe valima na hikni ma ia ko hame mipa kolom o kau apostole to ngonfulu maua. Ki mua peru ia ki o hataki maalunga. Ne sa ia Elta Ballard i e mea lele, whakatau kelekele, moe businessi. Nā ne ngā ue e ngai komiti, moe puate lahi e siasi, moe kolo, pia nā ne wha mua ngai tohe. Ko a mātua Elta, moe sista Ballard, kia whanau tangata toko ua, moe whanau whewhine e toko nima. Uki ahi ona mapuna e whātolu, pia mua marapuna e toko tolu fitu. Elta Ballard.
Well, I'd like to thank the choir.
Ko uwhia whakamāloa atu ki he kuaia. O kia iho ko umoko puna tangata i he kuaia. Whakamāloa ki a Tom he ne omi e kuaia ke kamata e konferenisi whaka of ofan. O kuhounga ia ki a te au. O kuwhakawhia whia e maka puna. O kuna umalawa o whai ngā himia ki he kehe. O kumou foto whaka of ofa. Pea koe kau talavou, moe kau fine mui, fis mua taha i he mamani. O ngō mau e ngō ngolelei ko toi whakafok mai o si su kalaisi ke tataki ho moutui i he māmani ko eni o ku whakautu utu ai ai kovi. O ku whakawhiawhia ki e te au mo Sister Ballard ke ma iheni mo ki moutolu he e whiawhini i he Santa Mariotti pe apehe ki e te ki moutolu o ku whakataha mai he ngāhi whare kehe i he māmani. I he whakaiono pōni ko i e te ki nolosia o ku outui o ku iaiha mouni ihi o ku whanongo mai he interneti pe ngāhi whaunga whaka elektronika ke he. Ka neongo pe koe whee whetu o kuke iai he pōni, o kua uwhiawhia ke rea atu molotua, ke ia teki tau tolu ai eiki, ke ulawa, o tokoni iki mau tolu he tai mini. O kua uwhakamalo ke he kuaia mei he Institute Whakaloto ai University of State ko Utah, i he hiva whaka ofa ofa, pe a kua uwhakamalo ma kehe, ki a Tom Mullen, koe taha oi kau Palestine for a steiki, pia koe taha o hokuongo asisteni i heku hoko koe Palestine for a missiona. Nāne ngā ue whakataha mo ki maua i Toronto, pia kua laukau a ki ia. O kua utoi whie mui mui ia tu he pōni e kurea ne whai he konferenis lahi. Ko ki moutolu koe ne whanongo mai, pia ofa pe o ki ai hani ihi, ia te ki moutolu. Ne mou ma'u ia. Manatui, ne mou ma'u hawharei me he kautaki ma'olunga mo kau ofisa ma'olunga o siasi. Mahalo te mou manatu ki he kurea, ne uwhakawhehoa naki ai e mounu loi, ne whakaaongai e he kau toutai. Ki ngāhi tauhere, whaka e māmani, o ku whakaaongai e sētane, ke ma'u mo toho aki i aki ki tau tolu, ki hono māmani mohu mamahi. Ne umauha tohi hirihangahi aho siipe mei he konferenisi, mei ha talavou lelei, ko Jadon Snyder hono hingoa, o gune tauhongu fulmaa taha. Nā ne whakafanongo kia te au pene omie ki i whakataata o ku asiatu he monitoa, pia moha ane ki i tohi kehe. O kuhanga e he kautau mātau, o ku nau fusi mai a ika, o whakataipe mai e fōunga o ku fusi iai ki tau tolu, e se tane aki e ne mauni mā ki tau tolu. Mounu loi. Koe daimi o kuria e he tangata toutai a ika ki he matātahi, pea hopo a ika o toi foki ki he vai. O ku outui, o ku whakataipe e hopo ko ia, ai fōunga, o ku tau whefa uhi ai ke toi foki o hao ki he vai, o e ongo ongo lelei. Kau tau fie mao e tokoni e tamai he vani, mo si su kalaisi, ki tau hawai me he pōpula ko e ni. Mā lo, Jay Doni, ho whakamahi no imai e kurea konferenisi. Teu toi lau atu, e lea ko ia. Hange pēko ilo e tangata toutai, o ku whakatau vere i e ika, aki e nā o fieka ia, o ku pehepea ilo e lusifā ho tau ua. Ho tau vaivai a ngā, mo ho tau ngāhi ahi ahi. Peane whakatau vere ia ki tau tolu e ngāhi mea loi, e lava ke fusi ai ki tau tolu, mei he ngāhi vai o e mo ui, ki hono iwi tā ki e kina tā e alo ofa. Pea ikai hange koe tangata toutai, ai au kune mau, pea ne tukuange ai ika, ta e tene whakalavea ia. He ikai tukuange mola e lusifā hataha, ko ene tau mua, ke tau mo ui mamahi, o hange pe koia. O guoulo tua e tāpoa ki au e eiki, ke ua koi atu, ha tefito i mooni mahu inga ke teki moutolum. Ko e tefito i mooni eni. Tauhi ke whaingo fua ai ongo ongo lelei o sisu kalaisi. Na e hoha'a a Paula ki he mea tatau i hono kuonga i he ene pehe. Ka o kou mana vahe, te ria na hange ko hono oloa e he ngata i he ene kāka i a iwi e pehe ai whakafalala ho mouloto me he angatotonu a ia oku ia kalaisi. I he tohi a molomona, nai whakamatala ia i he palaofita ko ni whai, ai toka te rine, moe ongo ongo lelei o kalaisi i he ngāhi kupu irea whai ngofua ko e ni. Te ulaua tu e whakalea me he ua ni whai, vahe tolu taha. Te uwhiriwhiri pe ha ngāhi kupu irea. Mahalo te kitoki fie lau kakato ia a muiange. Nai kau eni, moha ngāhi mea kehe, ne rea ki ai a ni whai opehe. He ok fie fia hok lau maarie i he mea mahino ngofua. Te tau lava ko ake mui mui e si isu, o ka pau o ikai te tau loto ke tau hea ngahe whekau ai tamai. Pena e folofola e he tamai. Mou whakatomala, mou whakatomala, pea papitaiso i he huafa o hoku alo o whaanga. Ko ia, ko papitaiso i hoku hingoa, e foaki kia te ia e he tamai ai laumari e mā oni oni. Pena aku whanongo ki hare o mei he tamai na e folofola. Iyo o ku mooni mototonu ai ngāhi folofola a hoku ofa anga. Ko ia ia o ku kātaki ki he ngata anga e whakamou ia. He kua ikai te mou wausia ki he potu ko ia, kāne ta e oua ai folofola a kalaisi, motui ta e whakaalo alonga ua ki a te ia. Pea ko eni wakai i hoku kāinga o feina. O ku ikai hahala e tuku mai i he lalolangi a ia, e lava o whakamou iai e tangata i he pureanga oi o tua. Pea ko eni, wakai, ko e toka te rin eni, a kalaisi. Na e whakauhinga i he palofita ko si Joseph Samita, e ngahi te fito i mooni, me ngahi o wau oi o ngongo lelei, i he te fito i tui hono whā. Ko e ulua ki, tui ki he eiki ko si su kalaisi. Ua, whakatomala. Tolu papitaiso i he whakauku ke whakamoremore i e ngāhi angahala. Pea whā, herifaki o enima ke mau ai mea foaki o e laumāri e mā oni oni. O gofie tuku e ku toka ngā i he toka te rine moe ongo ongo lelei o kalaisi he pōni. Si i kakai lalahi ke i tala vou. O ku lahi hangahi mea o ku hoko he mamani he ahoni. O ku whepaki moe ngāhi te fito i mooni o e ongo ongo lelei. Kua pau ke mou ilo i e toka te rine o kalaisi, pea mo ui aki mo tau kawe ia i ho o mo ui kotoa. I ngāhi tau kōhiri, ne hau hataha o e kukau whai whekau ki a te au. Nā nerea aki eni. Paresteni, Ogu faka auke mōre ogu faka mōni. Ogu iai hau ngā he whehui, ogu ikai whetari e hataha. Nē talamai e he ekupi sope moe palestine faka steiki, ke oua te utokanga ki ai, pia ikai ha anatari. Nē utalaange, ke ne tohi e ne ngā he whehui, pia fukotu uange, ke foki mai iha aho e hongofulu, pia te utari kotoa ki nā utolu. Ihe ene mawahe me i ofisi, ne ue i au ke ueke ange eni. Elta, nā ke lau whakamuimui ai wholofola anefe. Nā ne pehe, ne fuoloa. Nā ku pehe ange, kua ke omiha ngā aue ke ufai, e sai, ke oatu muha ngā aue ke ate koe. Te ke lau wholofola i a houa e taha, he aho kotoa, kai oua kua ke foki mai ke oatu hootari. Nā ne loto de lei ke fai eni. Ne mateu teu ihe ene foki mai, pea ne pehe mai gea te au. Palestini, ogu ikai te ufie mau hatari. Ogu au ilo ogu moone tohi a molomona. Ogu au ilo ko Josefa Samita ko hapalo fita. Kuo sai ia. Nā ku tari ange. Kuo paupe ke o ato e tari ki ho ngāhi fehu i. Ne u ngā au e lahi ki ai. Ko ngā himea ne mau whehangahanga i moia o kwhekau aki mo e whakawhepaki ki he siasi. Ne uwhehu i ange hiri e matala noa. Ere tā, ko e hae mea kua ke ako mehe me ani. Nā ne whai mai hatari mahu inga. Baresteni, kuo wako, ke fuaki ki he eiki ai taimi tatau. Tātoe, wakai i whakataha, ngāhi te fito i toka a terine, moiongongo lelei o kalaisi. Koe uluaki te fito i mooni, whakatoka a terine, koe tui ki he eiki ko sisu kalaisi. O kukau i he tui ki a kalaisi, ai mau oha tui, tae toi vei vei yua ko ia, ai alo o whaanga pe taha oi o tua, pia koe whakamoui moihuhui oi mamani. O kua koi mai e he tau toka a teri ne, te tau lava o toi foki o nofo moe tau tamai he vani, o whakafou pe he alo ofa, moe manawa ofa, ahono alo. Koe taimi koe au tau tuia i kia kalaisi, o ku tau tari, mo whaka aonga ia i ene whakalelei, moe ne ngahi ako naki, pe tau falala kia te ia, moia o ku ne folofola aki. O ku tau iloi o ku ne mao e maa lohi, ke tau hi ne ngahi tala ofa. O ku tāpua ki he tamai he vani e ki nā utolu o ku tui ke talango fua ki hono alo. O ku tau tui ki a kalaisi, pe o ku tau tui o ku ne fina ngalo ke tau tauhi ene ngā he whekau. O ku tau whakaha e tau tui i e tau talango fua ki a te ia. E lava ke whakamoui ki tau tolu, e si su kalaisi whakatoa sino mo whakalau maari. O whakafou i he tau tui ki a te ia. Ihe pōni, si o ngāhi kau ngā mea kei talavou, ki tukutaha nge ho o tokanga, ki ho o tui, whakatau taha, ki he eiki, ko sisu kalaisi. Whakaukau angia te koe, ihe kufai ato, hangahi fehui. O kuke fie fia nai, he huunga ho o moui, mo ho o tui, ki he eiki, ko sisu kalaisi. O kuke ofa ki he o tua, a ke kotoa holoto, lau marie, iwi, moi atamai, o hange koe ako ne fai he eiki ki he loea i he vahe hongofulu e tohi aluke. O kuke fai nai e whangi i mea fai ngofua i ho o mo ui hange koe. O kuke fai ho ngahi lotu i he pongpongi mo e fiafi. O kuke lau e folofola ma oni oni he aho kotoa pe. O kuke whaka ao ngā e ngahi rea o kulelei. O kuke mo ui fai totonu. O kuke mo ui e ke lea oi poto. O kuke anga ofa, mu whaka atu i nai, e ngāhi fie mau ko ia, ai kakai o kumou feohi. O kuke mui mui nai ki he wharei ne whakamamawha i mai, e he kautaki, e he konferenisi ne toki osi, ke whakamamao au pito, me iha whaahinga fōtunga pē, oi pono kalafi. Hei kai lava ke iai ha pono kalafi he tau mo ui. O ka pau, o ku tau tui mo oni, kia kalaisi. O kua upehea ki ho kuivi kotoa, ka pau ko hapalo parema en iho o mo ui, tuku noa ia. O kuke mo ui tau ke mauha rekomente mpare, O kuke kaulongo mo uia tu ki ho ngahi whakataha oi sāpate, tau tau te whitu ki ho alo te sakalameniti, o kai mo ui tau e sakalameniti, mo whakafo'o ho ngahi whakawa mo eiki. Ko hawhai whikau toki osi mai koe, o kuke iheni mo whanongo ki hokure o, o kuke kei tauhi ayanga whaka ei eiki, o hatamai o eiki, ai eiki ko sisu kalaisi, iho teunga, bea iho ulungaanga whakafo'i tuitui. O kuke teu teu mo whenga mālohi ke ma'u haohoa ki he taengata. E lava ke uwhakamore ke pōni kotoa i he whehu ini. Ka o kuotui o kumahino ke teki mautolu he taimini, o ku ikai ke mautari ai eva noa ia pē. Ka pau te eke ke ilo ia, ilo ireva ia he pōni. O kumou whaapehe ke whaiwhai mā maari e hifo. O kumau whakotu uatu ke mou teiti he whounga totonu. Ai kore hatamasii ke hataahine kena ki teiti. Pea mo eva fie fia whakataha. O ku ke kumi mo oni nai ha hoa o ku ofa i he eiki mo whaka apa apa i hono huafa top tapu. Pea ko ki mou tolu koia o ku osimari. O kumou kei teiti nai i hapo tukupau, i he hoko hoko atu ho o mou langaki mo whakamalohia ho mou vā. O ku iai foki moha ngāhi mea kehe e lava ke utāna ke atu ki he risi. Ka o ka pau o ku ke whenga whakamāto ato, ke whai hole leitaha ke mui mui ke akalaisi. Tā te ke lava pe o tāri, iyo, ke ngāhi whehu ini moha ngā ni ihi hange ko ki nau tolu. Iho o whakaukau he pōni ki ho o tui whakatāo taha, ki he eiki ko sisu kalaisi. O ku iai nei hatoi mea, iho o mo ui o ku ke iloi, o ku ikai totonu ke iai. Ka pau o ku iai hawhaahinga mea o ku ke iloi iho loto o ku ikai ke tau, mo hataha o ku tui mo oni ki he eiki ko sisu kalaisi. Tōko mua ke utala atu e whounga ke whakalelei i aki. Ko e whakato mala ai tefito i mooni honoua o yongongo lelei. O kuhanga e tau tui ki a kalaisi mo e tau ofa ki a te ia o tataki ki tau tolu ke tau whakato mala mo ririu e tau ngahi whakaukau. Mea o tau tui ki a i pe amoho tau ulunganga o kuikai whenapas mo hono whinangalo. I he taimo o kutau whakato mālai, o kutau ongo i hama mahi whakaotua, pea ta ofi o ikai ke tau toe whai ha mea o kuhala, pea whakalahi e tau whainga ke whai e ngāhi mea o kutotonu. O ku omi e whakato mālai mo oni ha ngāhi ola kehe kehe. O kutau ongo i ai e whakamore more ai o tua mo ene merino i he tau mo ui. O kutafi atu e tau ongo i halaia mo loto mamahi. E kā inga, mou hounga ia mo oni. O ku hoko e ongo ongo leleio se jisu kalaisi, koha hao anga, meihe e tau ngāhi whihala ki, o whakafou, i e whakatomala whakamāto ato. Kaikai malawa e hataha o whakahoko leleio e whakatomala, o ku whaahoko rewa e whangi i tō onga mo ui, kene mauni mākita. Te tau lava o hao kotoa mihe tau here o e tō onga whakapōpula, o ka tauka whakaehi ehi mihe ono mau e mea whakapōpula, pe tō onga mo ui whakapōpula. E hoku ngāhi kau ngā mea, mō ilo i whakapapau mua o ku tāketi i kotoa ki tau tolu e se tāne mo ene whaahi. Tene whakaao ngā e tau here pe whounga kākā kotoa pe ke ta tō mo ta whia atuai mehe ta ngāhi tukupā, mo ngāhi tauhi mate aki ki he eiki. Koe te fito i mooni, whakatoka te rini hono tolu o yong ongo lelei, koe papitai so. Kua whakahoko e te fito i mooni ko eni e ha tokolahi o ki mou tolu o kwhanongo mai. Koe papitai so i he whakauku, ke whakamore more o e angahala, koha mea whakaofa ia. Koe uluaki fuakawa ia, o ku tau whai, mo eiki ko sisu kalaisi mo e tau tamai he vani. Koe papitai so, ko hao wau. Ko hao wau topu tapu o ku whakaha i ai, kua tau whai hafua kawa moe o tua, pea kua whinangalo mau pea e o tua, ke whai e ene whānau hangahi fua kawa. Koe fua kawa ko haarea pau, molu malu ia i he wahaa o e o tua moe tangata. Kua tala ofa mai e o tua, ke ne tāpua ki tau tolu, pea tau palomes ne talangofua ki a te ia. Okuhanga hono tauhi ngahi fuaka vao o mai ngahi tāpua ki he mo uini mo hakea ki i he maamakaha u. Mana tui, na e tā e kalaisi ai sipi ngā maa tau tolu, aki e ne papitaiso a ana. Pea oku tau monu ia, ke kai e sakala meniti, he wike takitaha, ke tokoni, ke tau mo ui tāwai, ke mau mau pe hono lau mārie. Ko ha whakamanatu whaka wike mai ia. O e tau ngāhi fuaka wā. Pea oku toko nia ke langaki hakea i tau tui, moe falala ke eiki ko si isu kalaisi. Ko e te fito i mooni whakatoka aterini hono whā, ko e mea fua ki o lau maari e mā oni oni. Na e ako naki mai a si isu ko pau, ke tau papitaiso i he vai, moe lau maari e. Ko e papitaiso i he lau maari e, ko pau ke mui mui atuia i he papitaiso i he vai. He ka ikai e ta e ka kato. Ko e tau toki papitaiso pe, mo mau e mea fua ki o lau maari e mā oni oni. Ko e tau toki lava ye, ke mau ha whakamore more o e tau wangahala, pe a whanau i fo'ou whakalau maari e kakato. O ku whakamooni ai lau maari e mā oni oni o kau kia kalaisi, mo ne tokoni ke tau ilo i e mo oni. O ku ne omi haivi whakalau maari e, mo tokoni ke tau fai e mea oktotonu. O ku ne omi e merino, mo whakafi e maari e i ki tau tolu lolotonga ahi ahi, moi mamahi. O gune whakatokanga mai te ria, ai whakatu utama ki whakalau maarie, pe whakatu asino. O gulava ki tau ongo ie ofa e otua, mo ene tataki ki tau tolu kotoa, o whakafou he maalohi o lau maarie ma oni oni. Ko e mea fuakini, ko hatala mua ki ia e kā inga, ki he fie fie taengata, pea moe tala ofa, oi mo ui taengata. Pea whaka osi, ko e tefito i mooni whakatoka aterini hono ni mā, kuo pau ke tau kātaki ki hei ku anga. Ko e tau hūpe i he halahanga tonu mo lausi i, i he tau tui ke si su kalaisi, whakatomala pe a fōu he o wau e papitaiso o mao e lau maari e mā oni oni, kuo pau rewa ke tau feinga tūku ingata ke nofo mao e halako ia. I ngā he tau kohiri, ne tū e mau pēteri ake whakasteiki whai vere ngā, i a hoa lot whakamooni o whai harea. Hei kai pē, toi ngalo ia te ao. Te umanatu i mauia. Nāne pehe. O kua ulotu he pō kotoa ke umate i he eiki. Pea ulo atu e ku whakamooni. Ne upehe ange ki ai, he osi ai whakataha. Pēteri ake. I he kakai kotoa kua uilo i, o ku ikai ha mea ke tokanga koe ki he mea koia. Nā ne puke atu au, he kola hoku kote, o ma vā ofi pe heni pe, neongo ne uosi māri. Pe iai hauk whānau e toko ua nā ne siohanga tonu mai pe ane pehe. Tama si. O ku ikai hataha ia e pau. Nā ku osi māri pe iai mo uk whānau e toko ua. O ku ikai hataha ia e pau. Ofa pe, ki tau whai verenga, ki he ngata anga. Ko e toka aterine o e tui ki a kalaisi, whakatomala, whakahoko, mo whakafo'ou e ngāhi fuakawa, pea tataki ki tau tolu e he lau maarie, ko ha tō onga mo ui, o ku whakafo'otunga, mo pure e tau ngāhi tō onga mo ui whakaaho e ngāhi tefito i mo oni whakatoka aterine ko e ni. O wau iloi o ku pehe loto pe ha mouni ihi kau os ngāwe whakawhai whikau. O ku rea mai a Elder Barnett, me he toka te rine i he tohi, malanga ake kua ngongo le lei. Ofa pe, o ku ke whakatoka ngā e ngāhi kupu i rea ko eni. Pea ke whakatoka kano, honau uhi ngā ki ho o mo ui. Ko ki mou tolu kau talavou, me kau fine mui kua te egea i ngāwe whakawhai whikau, tuku mua ke u whakatu uatu e le lei ke iai ha o tohi malanga ake kua ngongo le lei. Ako ai wahe tolu, ai le soni, ko e ongo ongo le lei, o sisu kalaisi. O ku tala mahino au pito mo whakaiki i kiange, i he mea kua o whakamatala he pōni, ai ngāhi stepu, o ku fie mau ke tau whakaehi ehi ai, meiha a tau fihia i he ngāhi tau here, a se tane, o tau tafi ai, meihe hala, o ku whakatau ki he mo ui, ta engata. Me a whai ngofua mo oni ko e ongo ongo le lei o sisu kalaisi. O ku mahu inga whau ke tau nofo mau i he hala pētaha kua tofa mai e he otua, aia ko e hala ke tau foki ai ki hono afio anga ta engata. Ko e ongo ongo le lei ai palani o e fie fia, o ku whaingo fua mo whaka of ofa. Tuku mua ke uvakai pe te ulava o whakatātā ea te whaunga o whakawhihoko taki ai ki tau tolu he ongongo lelei ki he māma whakalau māri e. Aie te uvakatātā ea ki hoku honohiki ha ke hoku ni mahe mā. Pea koe mouita e ngatā i honohiki ha ke hoku ni mamata o. Ko eni, ko hona whihoko taki anga ko e ongongo lelei. Ai toka te rine mo e ongongo lelei o sisu kalaisi. Kua tau omi, me he māma whakalau māri e, ke tau feinga, ke iloi, mo mo uia, ke ngai tefto i mo oni o yongongo lelehi. Kua tau i mamani, pe au tau feinga ke foki, ki he ao o e otua. Ok fie ma uki heni, ai loto maheni, pe amoe talangofua. Ko e tau tau mua, he tau feinga ke mo uia, ke ai yongongo lelehi, ke tau malawa kotoa, o mao e ngahi tāpuaki, Ko teu teu e tau tamai, maa ene whānau whai verenga pia mo tāu. Ne pehe tonu e sisu. Ko eni, ko e whekau eni. Whakatomala, aki moutolu ai ngāhi ngata anga kotoa pe o e mamani pia hau kia te au o papitaiso i hoku hingoa. Ko e uhi ke whakamaa oni oni aki moutolu i he mau o e laumari maa oni oni. Ko e uhi ke moutu tai hamere i hoku ao. Ihe aho whakaosi. Koe mo oni, koe mo oni. O kua upehe kia teki moutolu, ko eku wongo ongo lelei eni. Pea oku mou iloi, ai ngāhi mea o ku totonu ke mou whai i hoksiasi. O kua utoe whehu i ato, keke whakakaukau ange ki ho o mo ui. O ku ke whewe. Ogu iai nei hawhaahinga mea iho o mo ui, te neala tawhia koe me ngahi ako naki o yongongo lelei ki he mālohi o sētane. Ogu ke foake ki he o tuā hataimi tatau. Ogu mou mo ui iha māmani mohu tekinolosia, oku whaingofua, hono mau e whakamatala whakaelektronika. Whakafiefia mo e feohi whakasosiare he interneti ihe kompiuta ho mou api iho iPad pe telefon to'o to'o. Kua te eki ai hatou tangata ki mua te nau mau ha tekinolosia lahi pehe o hangeko ki moutolo. Au whakafou he Facebook mwen ngahi polokalama ke he aho mou fetu utaki mwen kau ngā mea he funga oi māma ni. Ne ongo koha mea ngā au e whaka ofa ofa e ni ka au kua u whakatoka ngā atu. Ke oua na ahanga he tekinolosia o whakafihia i hotai mi o au ki hatu unga o ku ke pōpū lai ke whaka ao ngā i mau pe ki nau tolu. O ku fie mau ke Tao ta ofi, hono whakaaonga i ki nao tolu ke ouana anau kaiha asmea te koe, ai mea oku mahu inga. Perepere ngesi, mota e ngata. Koe tau siope he ongo po uri moe nuspepa, koe tau mamata i ai ki he mohu whaingata a ia e mamani. Ogu ia e mofu i ke, afa moe ahio hio, inga he feitu ki he kehe. Ogu ia e fitau aki moe ongo ongo e tau. Ogu ia e honge moe mamahi, moe whakapo, Kawai mo e tāma te tangata, pea mo e whekai naki. Mahalo kua whakaukau ha mouni ihi, o kuikai ha mea mahu inga ia ma au he kaha o, ke whai ki ai haviritaki. O kua manatu ke uke i tau taha tolu, ke eku fōki mai, meiha whakataha, ai lakanga whakataula iki, e sāpate koe fitu ati isema, taha hiwa whātaha. O ilo meihe eku mātua, ne toki pomu i e siapani, ai taulanga matai tofe. Nā e whakatupunga hene kaua i United States ki he taulahi a māmani, aia kua tau e ua honofai i Europe. Pea nehange ka ngata ai e mo ui ia. Nā e tae pau e mea lahi i hono whekau kotoa kau talavou ke huu ki ngā ue whakau tau. Kai hange koe whakawhepaki, whewha ohi moe mālohi oe kovi e māmani i he taimi koe ia. Ok tatau pe ia, moe ahoni, ok lahi fau, ai ngā hilelei i ai. Iho no whanau i au he fuoloa au pito, iho o mouke i he māma whakalau mārie. Ko e whanua pe e ua noa he māma ni, ne malawa ke nau pehe, ko ha whanua te moka alati ki nau tol. Aia ne lava o fie fie ai hono kakai, i he tau ataina au tau ngā ue kovi aki. I he ahoni, kua au ki hawhonua e hiwango fulu tupu. o toko lahia nge kakai o kuna umo ui tau ataina aki e nautui. O kuholoa e fiekaia i mamani he ahoni, kai whakaututua nge tafa aki whakai mo ui lelei, o kau ki he tafa aki o e maamu, pia mo e lelei ang e vai inu i ngai whanua ke i langalanga hake, o ku whakaofo i mea o ku hoko, o ku toi lahia nge foki ngai whainga maari e whakaako, o ku ata. O ku lahi hangahi uhinga he pōni, ke mou mau ha amanaki lelei mo whakatu amerie ai. Oua na ake tuku ke tāki e kina ko e sētane. Ke oua na ake whakatu amerie ai ki he kaha uko pau ke amanaki atu ki ai. O ku tau teu teu kotoa ke fie fia i he mo ui i he tau ngahi whiri whakaaho. Ka pau o ku ke anga tonu mo tui maalohi ki he toka aterine mo yongo ongo lelei o kalaisi. Te ke mauha ngahi whainga maari e lahi. E wei hokau taki whakawoti, whakasteiki mo whakaloku fua ke nga ui koe ke ke ngā ue i hangahi ui ui kua teu teu i koe ki ai. Pea iho teu teu i koe he taimini ki ai, koe ola ho ngahi whiri whakapotopoto ke tau he ngahi whikawai o tua. E whakawhalala e tuunga whakataki mua o CIC, i ha tau e tolungo fulu me iheni, ki he fōunga o kumo utakitaha ma teu teu lelei ai ke whakahoko ngahi ui ui e oatu ki a te koe i he siasi. O kua whakaukau ki ai, whakaukau ange ki ai. Ne whiunga moha tau e hiva ngofulu maa walu, me he taha walu tolu noa ki he taha hiva ua walu, koe tau ia ne whaere ia i au, pea toki whakotu e he siasi e fuafua steiki e te au. Nei lava hono fukoto ai steak hono wange au i he tau e ua full mafane hoko ai. Pea ka matareva ke tau mamata ki hame a Māori. I he whaka o singa o e tau tahiva ono noa, aia ko ha tau pe ia e walu me iai, na e fukoto uai e steak i hono tolunge au i Toronto, Kanata. Lolotonga e taimina e Palestine Framisiona i a Palestine Thomas S. Monsoni. I he wiki e ua kuohiri, ne u aluai mo Sister Palat ki a Conference Frasteiki i Toronto, ke katoa nga i hono siuperi, peta unimanoa. Pea i he taha hiva ono fa, hiri pe ia hata ue fa, me hono fukotu o esteiki fika tolu nge au, na e fukotu uai a esteiki hono fa nge au. Na e fukotu hato esteiki e ua nge au kehe i he tau e hiva ka hoko. E na e fukotu o esteiki hono hiva nge au, i maasi, o e taha hiva fitu valu. Ne ikai fuoloa, e kakai ke i talavo, kua fokotu u e steiki hono tolu afi. Ko e haa ene kaunga e me ani ki a teki mou tolu kau talavo mo e kau fine mui o iheni. Tau pehe e fokotu e he siasi ha steiki e te au he tau. Aia ko ene au koie ki he tau ua afi maa whanoa, tau e tolu ngofulu me iheni, o kwhakafuafua e riunga ua ki ai a ngā steiki o au ki he ono awhi. Te mou iho mou tau whāngo fulu tupu, pe nima ngō fulu nā ia. Fe hui loto a ngepe ki a te koe, o ku ife a kau Palestine for a steik e toko ono awhi. O ku ife honau toko ni ulua ki, toko ni ua, sekretari pure, moe kau kalake. O ku ife a kau arere anga mā olunga e toko ono awhi riunga taha ua, pe toko fitu mano ua awhi koia. Tau pe e iai ha iuniti e hongo fulu i a steik tak taha. A ia koe avarisia o ngā steik he ahoni. O ku ife nai a kau pisop e toko ono mano. Koia, ai tokoni uluaki, tokoni ua, skeletari pure, kau kalake, Palestine kau mātu o moi kulubrita taula ikilahi, moi kau asisteni. Pea moi Palestine fine ofa, kau Palestine fine mui, palai meri, mohonau ngahi tokoni, moi ala mea pehe, oku nau ife, oku aurea atu kia teki nau tolu ihe taimini. Ko ki mou tolu huia. Te mou mateu teu nai, ke tari a ngāhi ui ui e oatu ehe eiki. Oku iai hapalanta e ngāta e tamai hewa ni maau. Oku hoko ho mautuku whakaholo, ae monu ia, oku ke mau, iho o hoko koi ha meemipa o esiasi o sisu kalaisi o e kau maa oni oni ngāhi aho ki mui ni, ko ha manaya iha maamani o hakakai e toko ono piriona. Kuo moufai ha ngāhi palo o mesi, moi tuku paa mahu inga fau, ki he tamai hewa ni, iho mou keinofo moia, i he māma whakalau mārie. Te mō whiwhiri, pe o guhanga whewhe e he kautaki o guna o whakahoko atu e uiui i, o mā ue hingoa e kautaki whakai hou alo tū, kau piso pē, Palestine whakasteiki mo kautaki mā olunga. O ku iloi whewhe e ha Palestine whakasteiki, a e tokotaha ke hoko koi piso pē. O ku iloi whewhe e ha taki mā olunga, a e tokotaha ke Palestine whakasteiki. I he ahoni, neu, hirifaki hoku ni mā, I ha ulu o ha Palestine whakasteiki fo ou. Ne mauto e whakotu utu ha steiki, I he whakaosinga oi wike. Ko ha whainga maari elele ia, mo ha whatongia mamafa. O ku ilo I whewhe e he Palestine oi siasi, pe kohai e kautaki mā olunga oi siasi. O ku whakafou mai I he whakaha, a ngāhi hingoa o ki nāu tolu, kua nāu whakamo'o ni'i, e nāu whaiverenga, falala anga, momo ui aki ngāhi tefito I toka te rine, o e ongo ongo lelei o kalaisi. Oua nā ake tuku ke whakalaka, ha aho, ta e teke whaifei ngāi ke ke mateu teu ke ngā aue. Mana tui, koe mo ui whakamaterie, ko ha taimie ke tau teu teu kotoai ke whiloa ki moi o tuā. Koe mo oni nā ako nā ke aki ai amureki o peheni. He wakai koe mo uini koe taimia ki he tangata ke te uteo wai ke whiloa ki moi o tuā. Io, wakai koe aho oe mo uini koe aho ia ke whai ai e kakai ai nā ngā ngā we. Pea ko eni, hange koe kupehe ke te ki moutolu imu a, koe mea iho mou mao hanga hei whakamoni lahi pehe, ko ia, o kua ukore ai ke te ki moutolu, ke oua na a moutoloi ai aho oho o mou whakatomala o a uki he ngata anga. He kahiri ake ai aho oe mo ui ni, a ia kua tuku mai ke te ki tau tolu ke teu teu ki he tae ngata, wakai, ka pau o kui kai, te tau whakaaonga iho tau ngahi aho I he mo ui ni, e toki hoko mai ai pō oe whakapo uri. Aia e ikai lava ke whai ai hanga aue. E toko ni I koe e he eiki he aho kotoa pē oho o mo ui o ka pau te ke whalala ki a te ia, mo tauhi ene ngahi whekau. Kua whakailo mai e he eiki ki he taki mua totonu, o ku ke mateu teu, ke ngā ue, he kua ke nofo mao I he ongo ongo lelei. Kua ke whai pau ki he ngāhi tukupā, kua ke whai ki mua pe a whā ere I mai koe, pe a moe tukupā kua ke whai o fou I he toka a terine o I ongo ongo lelei o sisu kalaisi. Aia, tene tataki koe I ho o mo ui kotoa. Tuku mua ke ufokotu uatu, ke ke kamata ia he taimini aki ho otari ngāhi ui ui I, te nau teu teu I koe ki ho ngāhi ui ui I he kaha au I he siasi. E hoku kā inga ke I talavou, whai e mea ukfie mau ke langaki aki ho vā moe tamai hewa ni. Ko ene whānau whakalau maari e aki moutolu. O ku ofa atu ho o mātu a whakalangi, aki e kotoa oho na loto. Pea pehe ki he eiki ko sisu kalaisi. O ku na whakaamu ke ke mui mui ki he palani o e fie fia. Te ke fōki le leia I ki api ki hona ao. I he etau whakaofi mai ki he whakaosinga o e whakatahani. O ku au lotua te mou feinga mau pe ke nofo mau mo tuki. Pea mo no nofo I ngahi te fito I mooni whakatoka a te rini mo ngahi o wau o yongongo le leii. Vahe vahe tatau mau pe e ho kai ngā hotai mi. Vahe vahe tatau ho taimi ki oua na awhi pārea ki ho o whakamo'o ni, ki ngā ahi ako nā ki hāla, ai māma ni. Whakawhanongo ki he kautaki mā olunga, o ku mau whai e mea kotoa, o ku mau ilo ke a ko I atu e mo'o ni, pe a pou pou I koe, ke mou tuu māu I ngā ahi mea te mou mālu mo tau ata I nā ai. Whai e mea totonu, he aho kotoa, I he uhinga totonu, pea te ke sai pē koe. Teu teu he whaunga kotoa pē ke ma teu teu ki he taimi e fie maua I he eiki ke ke tokoni hono siasi. Pea I ho o mou alu atu ki mamani, e hoko hoko atu hono sivi I ki mou tolu. Ko e tahai o ngahi tau mua o e mo ui. Kua omi ki tau tolu ki heni ke whakapapaui e tau loto aki mo e tau mate aki. Pea kia te au, o kwhakawhie fia, ke pehe, te tau lava o hoko. Pea koe mo oni, o toi tuu hake, pea hoko, o maongo onga, I he mui mui whaiverenga o eiko sisu kalaisi. O kwa usai ia heki I māu ko eni, o ku kaunga tonu ia ki te ki tau tolu. O kua ui ia, koe fuu oke, koe whau e Johnny J. Ryder Jr. Aho moi pō, e tō mai e matangi mālohi, laui oke, ne puhii o ta fia atua i. Motu hono waa, pea matanga hono kiri. Kai ongo sia, mo teke utua e fuu oke e ne tuu mai. Kana e kei tuu mau pea e fuu oke. Kai holofa e ulu akau ke he. Ne ongo sia e matangi pea nerea hake. E fuu oke, koe haa oku ke kei tuu mau ai pe. Ne tariang e fuu oke, oku au ilo i teke lava o motuhi hakuvaa e taha pe ua, mo tafia atu hok ngahi lau kotoa, mo ke lulu i hok sino ke use se lue holo, ka oku loloto hok ngahi aka i he kere kere, mo maalohi ang e talu me he eku tupu hake. He ikai ke ke tei tei lava o au ki ai, he koe konga loloto taha ia o eku mo ui. Ka koe ahoni kuou iloi, aia te ulava o kaha te kina, pe au toki ilo ini o whakamalo ai kia te koe, o kua umalo hiange, i he mea neu ilo. Si kau talavou, moi kau fine mui o feina. Mouhange e mua koe fuu oke malo hini. Ilo iho malo hi. Whakaloloto hi fo ho o tui, mo ho falana ki he o tua, mo kalaisi, i he kere kere, oe ongo ongo lelei. Tokanga maupe, te ria, ngahi mounu loi o ku omi, e Lucifer, ko e toutai kāka o e tangata. Ofa ke tau mau a e poto mo e ilo whakalau maria ke tau ilo i mo whakafisinga i ake ni ngahi tau here whakatūtāmaki. Mo ui aki he aho takitaha ai toka te rini o kalaisi. A ngahi te fito i mo oni whaingo fua mo mahu inga o e tui ke eiki ko sisu kalaisi. Whakato mala, tauhi ngahi fua kawa o e papitaiso, mo ui tau ke mau, e lau maari e maa oni oni ko ho tāka ua, pea kātaki ki he ngata anga. Whai eni i he aho kotoa, pea i ate ki moutolo e lau maari e o e eiki ke malui i he hala, o ku whakatau ki he mo ui tā ngata. O ku au whai atu e ku whakamo oni ki ate ki moutolo. I loi o ku mau ofa i ate ki moutolo. Te mou fuesia e ngā ue e sia sini i he kaha o. You have a great destiny. O ku ihai ha mou iku anga ma ong ong. O ku au lotua te mou fai he pōni e ngā hi mea o ku fie mau ke mou fai. Ka fie mau ke fai ha whakaton tonu i he anga ho mou ui. O ku au whakamooni ko sisu ai kalaisi. O gune mo ui. Go hono sia si eni. O ku tau fai ene ngā ue. Ko ene kakai o e fuakawa ki tau tolu. O ku au ilo ia. O ku au whakamo oni, molo tua, ke fai tāpu e kina ki mou tolu e eiki. O ku au fai e tāpu aki ko ia, i hono huafa top tapu, ke ke ongo i nonga, fie fia, pia moe fie maarie, iho lotongo. O ku ke whai holelei taha, ke ke tāu, mohono huafa, top tāpū. O whake mou māu e tāpua kini he ahoni, pe iho o mo ui kotoa. Ko e ku lotu ia, mo e whaka mo oni, mo e tāpua ki e huafa o sisu kalaisi. Amen. Amen.